Karakia, o te atua, the Lord's Prayer. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa. Kia tae mai tau rangatiratanga, kia mea tia tau e pai ai ki runga i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Hō mai kia mātou, ianei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nou hoki te rangatiratanga, te kaha me te krōria, ake, 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 āmine.